Education is a must. A radio with a production.
Twala bana basome, guno mulembezi gwabatasoma. Tole simbyo sasule, balizi kudiza bwe baliziweza. Oba wana nti wazala bawavu, bawavu nyonge mivule. Oba wana nti wazala bamanyi, bamanyi nyo bachiwago. Basome seba fune amagezi, balikora ebya magero. Twala bana basome, guno mulembezi gwabatasoma. Twala bana basome, bakuguke mu byonna bye twalemwa. Twala bana bayige, bateseze gwanga likule. Bazira ketuba wana nti wazala banene nyo ne batufukire mvubu boba bibita noba kuzejejo yona biri bayita mugalo balizanyanga balimenya nesowani okunyiga kubenga kwa chigero. Gekede oh bakabala ne balinde kubalweri ja bejerekede baguma omusana ne begwaga mukama bawanirde ne bwezi bangudo za kuzimbibwa nga ba professional ne bwezi bantindo za kuwanirwa nga ba Zinga ba professional, bali tindi kenge nembavu, bali baita kabazira. Kutuba wana nti wazala banene nyo, ne batufukire mvubu. Boba bibita noba kuzejejo, yona biri baita mugalo. Bali zanyanga bali menya nesowani. What you get on? Kusai kwa kwanga.
Educate you today. Don't you wait another day. We are the children of today.